Lena ke sithatha isibeka ke maphetheleni ayo itopic yethu namhlanje abesikhuluma khona ke nge-calling.
Greetings and welcome to The Balance, where we balance your identity. Igama lami uThobile Makhumalo kaMseleku. I do your Women in Conversation every Thursday between the hour of 7 and 8 p.m. And you are live on Vuma 103 TV. I'm Handi Ngedwa.
And I'm Lucky Swartz. I'm doing the weekend breakfast show 6 to 10 a.m. Saturday and Sundays. Today we're balancing the issues. We help you balance your issues, the psychological issue and the spiritual issue. Today we're talking about equality.
But like I think ukuzondigamelithi calling into selling into eziningi, because I've seen a lot of people abafuna ukuhlala phansi bangenzi lutho and hide kwinto yokuthi ndinobizo, therefore the only thing I can do in life into in line with ubizo lwami. Like the example, you have umfundisi othi mina won't go and work because mina ngiyathandaza lezo msebenzi kaNkulunkulu, ubizo lwami lolo. And ekugcineni kosuku kuyalandwa manje ekhaya inkosikazi ney'ngane abanakudla, kudiphendwe kwimali ezonikezwa ezonikelwa esontweni. And nalo ubizo sithi uma sithi shona khona as an understand ubizo lungumele. So isebenza kanjani yonke lento?
Indaba ye-calling is very very deep, because if ukuthi uzalelwe kuyisabelo sasekhaya, kunesiphiwo vele ekhaya, obviously it's going to run down from generation to generation. So ke kukhona abantu abayi-faker this thing of ubizo, athi ubizo ebewe yena efuna ukuphesiwa amanye ama-issues akhe.
Because but like asikwazi ukuthi sibeku-denial la emhlabeni. Uma uphila udinga izinto eziningi ozophila ngazo, udinga ukuthi usebenze, udinga ukuthi ube nemali, udinga ukuthi ube positive in life, ungahlali nje phansi ungenzi lutho and assume ukuthi izinto zizozenzakalela. There's a person la sihleli nje manje othi ene mina nginobizo kumele ngiyothwasa izinto zami zingilungeli. They just believe ukuthi izinto zami azilungi because kunobizo. Kodwa mangithi ngiyabheka ngibuyele emuva ukuthi yini oyizamayo in life ukuyenza, uthole ukuthi uhleli phansi akenzi lutho. So ngizobe ngirongi yini mangithi mina ukuvila uqashe ngemva kwe-calling? You will catch more when we continue.
The Balance is proudly brought to you by Vuma 103.